Fantastic Music.
Watoto wa lodi, akamtenisha wida, wekiru uji. wala sio kazi kazi kulishikilia shika shika nione mama shika shika nione dada shika shika nione mama shika shika nione dada shika shika nione tena alo we alo tena alo we alo tena we take over unyayo samaki unyayo kambale mazombe yameingia town boya boya unakimbia we come over na kubaliana na wewe mtu wa kazi habari ndio hiyo mshaka mshaka mama 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 na kubaliwa na watoto wa kawe afeni jembe mstari mepati kivyera ashoro na kubali kamanda wangu 34 kikosi rugalo mshaka mshaka baria mama twende tena madada temeke we mwanangu unajua madada wakino we baria unajua madada kandari we mwanangu unajua we utumbo ndizi we mwanangu unajua najiita china na kumbe anajichubua mama na kumbe anajichubua kumbe amina
Yeah.